Jina gani ungependa kunita? Mimi wako, shika unapotamani kushika. Oh baby, ama kitu gani nikiomba utanipa? Nitulize roho, si mbali utazipeleka. Oh, 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 oh. Na wagize wano, acha iwa umero. Mana mapenzi yangu mina we, tunapenda na tunda. Wakileta choko choko, situzidishe show. Nimesha kupa vyangu wata na we, huja nini mavya ndani. Okay.